kesha. Kumbe when I put your friend before me, when I give you more than you need, you put me in bars, made me worse. You added this card, you get me short. Kidole cha chanda, ukavika pete. Ulinipa wonders, nikakupa vyote. Fake promises every day, and I trusted you anyway. Kidole cha chanda, ukavika pete. Ulinipa wonders, nikakupa vyote. And I benzini nikazama, tukanza kufanana, mashua inazama. Tazama, ukanijaza imani. Benzini nikazama, ukanijaza imani. Benzini nikazama. Monday to Sunday, busy schedule. Siku haipiti bila skendo. Monday to Sunday, busy schedule. Pity bila skendo. Fake promises every day, and I trusted you anyway. Kidole cha chanda, ukavika pete. Ulinipa wonders, nikakupa vyote. And I let you. Kidole cha chanda, ukavika pete. Ulinipa wonders, nikakupa vyote.
Ganda, ganda.